More music at www.jamlife.com.
Ebu ndi ama, ebu ndi ama, ebu ndi ama, ebu.